Zeruzanganizopenda, kaleza zeruzanga padi brenda. Shini kangani leke, nishipwe shipolo pasate. Zeruzanganizopenda, kaleza zeruzanga padi brenda. Shini kangani leke, nishipwe shipolo pasate. Nizopenda, padi brenda. Shini kangani leke, pasate. Nizopenda. Kangani leke Polo pasate Nili bloni ni anipanga jeti Nizo avokamba ine ni kalanga skete Diegelo wachikata Nkani ama tweki na kwesa na chilata Brother yeah. Shini kanga choka panze Kanyanganya so ni wala ni nabanja Shili kubadi nichi big time neighbor Ndalama sikangena siti shota pa agenda Sininga na mebongo bongo atenga Ni mukonde muhariro la niretela pressure Koshi anatikia sexy girl ni michezeni Akabina ato seka ngapa legeni Zeru zanga nizopenda Kaleza zeru zanga padi brenda Shini kangani leke Nishipwe shipolo pasate Zeru zanga nizopenda Kaleza zeru zanga padi brenda Shini kangani leke Nishipwe shipolo pasate Nizopenda Padi brenda Shini kangani leke Pasate Nizopenda Padi brenda Shini kangani leke
Making me losing my mind Cause I'm feeling so good tonight What more can I ask from you? Everything I need is you What it don't wait a Screaming your name ni when she take a When you dance it for me Ula fulunga nyanda Firwa feine no kushini kisha Cause you mash up the place like a boy just hunting Singing my woman like patalang hin Manana Baby man is here and in the So come close and you pass a banana Oh yeah
Zero zanga nizopenda Kaleza zero zanga padi brenda Shini kangani leke Nishipwe shipolo basate Zeru zanga nizopenda Kaleza zeru zanga padi brenda Shini kangani leke Nishipwe shipolo basate Nizopenda Padi brenda Shini kangani leke Basate Nizopenda Padi brenda Shini kangani leke Bolo basate
Yeah
Shout out to DJ Shipway Shipway.
Yeah.
DJ One guys. DJ Showster.
Big Dog, the one up.